Thank you, gentlemen.
Sha, mina nginenkathi esishayikhande efonini yami. Nginamaplagi, nyakaza utshani efonini yami.
Plagi, hello.
Isithombe secrash over sisikangaka efonini yami.
Hello, mntana mfowethu.
Inkinga zami zonke zilana efonini yami. Khona ba wrong, khona ba right efonini yami. Amanye ama-chats a-delete fast efonini yami. Ngoba yabantu engingabatrust efonini yami. Yithombe zeyidudla bo fitness iland efonini yami. Ifoni yami igcwele isitoko, so I made yami ingayithinti. Igcwele iy'thombe zabo faith nabo mina enhle dlamini. Fede nayo usanokuslida kuma-DM waka-asha. For ipela samajita sengakubulalela untanga. Kusemajita ma uyoshela ushasha nganomntwana. Ma unefoni ungathuni ibhati ungenamali yotshwala. Ngale foni simuve utshani and sithengisa nempahla. Ma iwaphansi i-crack screen imfana ngathi ngingahlanya. Kugcwele ama-text from ama-ex ifoni nami. Mathe bathembe ukuthi le clever is moving on. I got business in my phone. It's a mess in my phone. Plug working with my phone. I got shooters in my phone. If you need me for a show, gotta call me on my phone. I got trap in my phone. Piano in my phone. I got sex in my phone. It's a mess in my phone. When I'm bored, I just wanna put my hands on the phone. Mina nginenkathi esishayikhande efonini yami. Nginamaplagi, nyakaza utshani efonini yami.
Hello.
Isithombe secrash over sisikangaka efonini yami.
Hello, mntana mfowethu.
Inkinga zami zonke zilana efonini yami. Khona ba wrong, khona ba right efonini yami. Amanye ama-chats a-delete fast efonini yami. Ngoba yabantu engingabatrust efonini yami. Yithombe zeyidudla bo fitness iland efonini yami. Sengifaka amaphini efonini yami. For laba baphiphe efonini yami. Ba-investigate efonini yami. Ba-check ama-deal efonini yami. Ngiringa nezinje efonini yami. Ngihlezi ngibhizi efonini yami. Azwakaluthini efonini yami. Uthole i-blue tick efonini yakho. Akunanto enamanga njengomuntu obamba ifoni. Khona i-30 minutes amampela then kuneyefoni. Uchero mnyama ufake i-picture filter zenze i-yellow phone. Igobo noses use ifoni uk-hijack ama-like a post. Ama-jansi amafoni noma mgobhosi. Bayibo yini ngathi ifoni i-gravel road. Awuthama ucheru uyagodola wena ubamba ifoni. Ubasele yiloya waku insta uzoba broke. U-2020 ngizima ukuphila nje without a phone. Tshela mina inyathu na how many kuleyo phone. Ngisola ngathi usathane okhanda ifoni. Wonke umuntu kula malanga ngathi uthanda ifoni. Mina nenkabi esishayikhande efonini yami. Nginamaplagi, nyakaza utshani efonini yami.
Hello.
Isithombe secrash over sisikangaka efonini yami.
Hello, mntana mfowethu.
Inkinga zami zonke zilana efonini yami. Khona ba wrong, khona ba right efonini yami. Amanye ama-chats a-delete fast efonini yami. Ngoba yabantu engingabatrust efonini yami. Yithombe zeyidudla bo fitness iland efonini yami.
Thank you, gentlemen.